Ella musical empire. RMA. Tipo Elsa M.
Sir Francis.
Hello, mami. Habari ya siku ya leo. Hey, ni siku njema. Amba Ebola metupa. Maali ulipo. Mami uko kuko vipi. Ni maali nilipo. Na pigana na dunia. Najua siku nyingi. Ibe pita tuko minike. Lakini usijali. Mami naomba ni yumbe. Kuziwe na balu balu. Ukadhani mwanao ni mekutupa. Ni kwani vile mama. Napigana na dunia ili nione nimepata future nzuri. Mama, mama I love you. Hey, mama I need you. Mama, mama I love you. Hey, mama I need you. Mama, mama I love you. Mama, mommy I need you. Mommy, every time I see I feel like I miss you, mommy. Anyway.
I love you.